Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
A jaratu tarawre to ɓoggi jande ga fandu hala Mamadou Samassi ko jom ñalli sakaɓe heeɗiɓe. Wattu seeɗa faddu iri Ramadan di mbiyan yimɓeele hewɓe goytike coggu dabaji ɗi tawene yo mbiyan yogaɓe na heddi eko wowi ko banggal horntinde kalisi e sodde gay. Mbiyan zakat alfitri yo saraka laɓɓino korka horoɓe talka en hani tottore mbiyan ɗum e ɓeydato famuy dow kabaru muɗum le journal meɗen. Oɗo wattu wulare sattunde mbiyan hono ɗowtude lewru Ramadan du wurdi mbiyan kamɓe ɗowtugol rewru hono ɗowtugol lewru Ramadan du wurdi jawabu muɗum le mbiyan yewtere meɗen zoom sur ɗigol semi karoje amen hande mbiyan kikiri altinere jetti avril 2024 bisimilla sakraɓe. Ndenno leruji seeɗa fadde iidi korka ndi men galɓe bamako ɗe anni kewi dabaji ka noon cuguji ɗi newaki ndenno to latirde ballon commune ɗiɗo bo bamako ben daba fof e coggu muɗum no hollitiri jeeyoɓe client ɓe kay na metta sanne e ɗiɗo cogguji hikka ɗi sita sitiɓi darno ton koyɗe wonko heɓane kadi fastango kanko e Alsisi.
Omo jooɗi omo fuufa cigarette makko seeɗan seeɗan kanko Bakay fuufana gooto cotto dabaji le nokku to ballon fiyete le den hippodrome omo dooma client makko le wi makko neydi ana cotte ɓamɗo uñaji deeɓe joyyi yaade fof uñaji temdere e dow muɗum.
Dabaji ɗi ni ɗi ngalda coggu dabaji ñamoji huuɗo ne goodi codanteɗe biƴƴe ne ñaama ɗi gana coggu goto coggu maji ko fuɗɗirta ni capanɗe joyyi fa yaade temdere sappo en ne woodi tiɗalla hono ko jiimi e muɗum ni so gonga Allah miɗen ngala place
caggal muɗum client yogaɓe du holliti metti muɗum do tiɗalla do ngabbugol coggu dabaji ɗin ɓattago nde julle ɗum holliti kanko Mamma Koulibaly tawi daɗo gueɗiraɓe muɗum.
So gonga o coggu dabaji ɗi wona ko newi feyi hitani hikka won e dabaji ɗi jeeyirteɗi uynayi hemere bambara e sappo won goɗɗi ɗu jeeyirteɗi uynayi capan jeɗɗi e joyyi ɗum wona ko newi
cottoɓe dabaji ko heewi holliti ɓi ngabbugol coggu dabaji hannen yo saabi lafi deƴirne ko waɗi tiɗallaji le golleji mabɓe.
Wattu mo jamarnden ɓen na duumi hala ɓen fedde hertanade tewtugol ɓen lewru ndu yimɓeele hewɓe kay ɓen kirsi dabaji mabɓe bamako ɗo beeten altinere nde ndenno yo hunde wowande bamako ɗo ɗo yimɓeele hawtina kalisi sawɗa mbiyan nayyi yalla mbiyan feccude tew muɗum kanko Moussa Mali Soko ɓen yiltike lingal duro nde wonko heɓane ke satango sida sidi ɓe
à peu près 4 têtes de
hitane fou hooreɓe mairie on ana kirsna amen neyi neyi mais pecce tew muɗum minen golloɓe gaaɓe mais weltike sanne ceggal nen lobbere no e waɗni amen saabi ina faabo menen golloɓe ɗo nokku menen kawrotona kalsi lewru fou goto fo ittan 200 ɗina hani hawrde e uñaɗi ɗiɗi e bu 200 mi happodira ɗum mais sooda daba goto mi hirsa watte julle ga hitane hikka mi wi homo fou itta uñaɗi 3 menen woni e guerren goto hitane fou mi happodira kalsi faa lebbi sappo e goho yotto tu ana fotta e julle mais sooda daba goto mi hirsa ɗum hikka mi soodi nagge woote uñayi deeɓe sappo hitane fou menen kappodira kalsi no mi sooda daba ga hikka daban tiɗi fa wala seeɗan menen jiɗiraɓe kay gollidoɓe men happodira kalsi mais yimɓe sappo e goho noon
sakiraɓe mbawi tottaklaji mo ɗo kabaru jon banggal bem ame facebook kay ɗum x on twitter kiɗɗo o fande banggal kabaru iɗin ndi mbiyan yimɓele hewɓe ani yesso banqueji ɗi yalla mbiyande ma tewtude ñamande ma ɗum danko ɓamile kalisi muɗum ko resale banque o kalifa goyta mbiyan yiltike lengal ɗu keɗɗana ko heɓane dow fastango sita sidi ɓe
mimi warɗo tewde kalsi ga jamat ana hewɗo sanne sonoani neɗɗo muñito seeɗan mais wona bowɗo sanne sonoanima muñito ko ɓuuri hewde fou somiɗe itta kalsi guisa yahami itte ga ñolon hannden mi longi wadde ɗum sabmi gollono ɗum saabi hannden so warmi tewde kalsi le o banque min kalsi warmi ɓamde meɗe du o yalla jullene heeɓa waɗe janggon saabi ko hewi ame fuɗɗigen hirsude dabaji timmi heɓde ittude kalsi e banque ana teɗ ñolon hannden saabi banque mo wonmi e muɗo o guisaŋaji muɗum gollata sanne sonoani neɗɗo wara dooma fa watte seeɗan so hewta kalsi muɗum nokkuto jami arande région yimɓe temenne ardi kan toon fewso mi tampiguel mi wawmi hewti kalsi kajami o jamanu ɓuttiɗo sanne mi watti julle joni jamata ko hewmu an hasagini e kalsi mi hewti kalsi ɗan banque amemo woni e muɗo o kawarmo tiɗa
sanne
en dulla wiide mbiyan cakkite korka zakatul fitre na itte banggal kala korɗo yenda mbiyan yimmoɓe galle ndenno yalla mbiyan laɓɓinde junuma laɓɓinde korka banggal junumaji cewɗi ɗi mbiyan heeɓi waɗede e lewru ndu yala ne ɓeydoto famudu kabaru zakat o kanko mobbo meɗen mo douanza Boursi Seif wonko faccintine keɗɗan o
mudde ana kala do arsalami goto e meden fuf mudde ana wodi kala mo nyamdu mudum tilsima fu ana wajji be maade ittana jomun mudde ay mudde ndi du tawama dum alkama non so tawama dum maro non so tawama dum dawri don ka ko buri jalada ko gendi nyamata fu mudde ndi du ittete mun don ka so tawama gawri gendi buri nyamde don ka sa itti maro hebe fu no jogiri etoro ganga me min jetti ka hono ko wiyete mudde jaati jaati ka 2 kilo e 200 grams ay mudde ndi ka de ittete ka so joni ka so tawama lewrundi yama jamma hande tan finan beete illa pongal araaki men hokkete sa hebe den taggal mudde de kawe da fara wa ittude salke en kan hokkede mudde mudde ndi sa itti fa ƴewon kaajaado mo burda tawi joomun do e kaajaado do koy on hokkete
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba muɗum ittira leyleyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union européenne et coopération espagnole.
Fuddude hitande 2019 warta joni mbiyen ñalawma ɗiɗi avril hertanama mbiyen yiti mawuri me mbiyen yambere lawrugol kabaruji lollirgol fek checking. Denno ɗiɗi avril le gonɗo ƴaɓɓige fay ɓoyali denno e ley yambere kabar muɗum hultan wiide ben tellaji kewtitaki kama e imadraji oɗo golle o yerene ɓeydoro famdu ko ɗum wurri dammane mayga wonko heɓene keɗe fastan kali sisi e sitasiɗiɓe
nantinoɓe kabaruji kewɓe ana wondi wadde imadraji le leydi amen ndi fa haaɓa kabaruji peneji jiltinteɗi yoga e mabɓe kañum en ka hawrti jaati so laati walde yella eɓe keɓa haɓude ɗum fa gasa tawede majjum fuu tewtude andude so tawi kabaru jiltinaɗo yo gonga nadu pene yo hunde tiɗne sanne e juuɗe ɓeɗo yimɓe lasina ñangali kañum yo goto e gaɗo golle majjum ley journal moɓe noddirta jalon
tigal arandirejo yo al haali nomo wondir leɗe nokkuji ana tiiɗi hannden mi heɓma jentade kulleji yoga antoun tiiɗala lafi keɓal antoun fattata kasin lafi kaaki gollirde won kabaruji yettede ana tiiɗi mi heɓma waɗa lugangoji mi anta sode ɗo gonga maɗum pene
tawede ɗiɗo tiɗɗalaji fuu ɓeɗo gaɗoɓe immadaraji fa haɓa kabaruji peneji jiltinteɗi le ñalawma hannde o ka calɗi mum en wona ko watani golle o fewi aliou diallo yo goto hakkunde mabɓe bembere to o wi jamande jaati ana faaɓoɓe ele golle komi gatta
min waɗa immadaraji ko naari banggal haɓde kabaruji bonɗi yeɗede yalla jamara ka yimɓe fuu ko wonde mbeme ande ana heɓa kabaruji lobbi anta golle ɗimo wonde wadde ana tirse hannden koole heɓele ɗi golleji hakkunde minen ka yimɓeɓe miɗe miila hannde jaati yimɓe antoun ɓe kabaruji peneji hewtin tiɗɗallaji soni ɓe yimɓe heeɓi kabaruji lobbi ɗi pene wala e muɗum feƴƴi ɓeɗa hasigine e muɗum
jaati
micintinde tan wiidele yewtere makko vérifion ɗoni ƴewde so gonga na ɗu pene studio tamani ila hitande 2020 ana waɗa immadaraji fa humpintina jamande banggal kabaruji laaɓuɗi na ɗu peneji omo waɗa jande ɗu fewde nantinoɓe kabaruji yella eɓe keeɓa haɓɓude kabaruji peneji jiltinteɗi
yewtere meɗen hertande zoom sur hannde ana yowi dow ɗowtugol lewru ramadan ko woowi kay so kala wattu so lewru ndu timmi yogaɓe ɗowtan lewru ndu banggal balɗe jeegom yalana ɓeydoro baraji ana sattere wulare nde wurri hikka honno kabaru muɗum wurri keɗɗan ko heɓani asar jaradu fostan o sida siɗiɓe
ndu lewru korkaru yettike watorde muɗum timmi li o watti korkaru jamar ko hew muɗum heewi limanako wawi hoori fewi saw wulare ana matal nokkuji hewde ɗu e tawede fo yoga ana haɓɓi anne fa hannden ɗoytude nu lewru korkaru so juula juulama balɗe jeegon ga giddi fuɗɗode nu lewru avril holitama wi nangue wulare muɗum tin fa degré ngaji deɓe e nayyi le leydi nin kanko noddirteɗo laaji kan e gendi ko debbo hajja ɓene sugli e korka hikka kan watti fo so korka taƴama jiyan tan ɓe yarta watti seeɗan tan kanko laaji o lamdo hajja a hajja a yii wulare hannden so ɗe jokkini ni min mi hoolaka yalla mbiɗa wawi ɗoyde korkaru hikka kanko hajja du kayndu wi'a laaji kañi miilaka yalla ana wawi ɗoyde korkaru ndu hikka wala kanko hajja ka e laaji tande yimɓe ko heewi hannden du beme andede ana wondi e haalle wi korkaru hande ɗoytede wala nu korkaru hikka saabe nde wulare jogadu ana hollita fande du beme andede hono jalloɓe yimɓe wi lewru korkaru ndu hana ɗoytede kasin kayru pennuno hana antude lawol mum ɗum gonga noon feeso yoga e dinankoɓe holliti wi ɗoyde nu lewru korkaru ana moƴƴi ga ɗum hollitama ɗum sunna noon ɗum wona tiley hono misal jaati yimɓeɓe heewa cellal sanne
sigi wala yimɓe kewa cellal ka noon tinnoɗen yalade ɓeydoro baraji sagraɓeɗo kattene kabaru yom hannde micitandaw sartu tumtadi banggal wiyamo 37321 mbirnamanima ɗum jeydu application sio tawan yo banggal play store ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine
gaɗe hakkille ñawo ménagite matama le leydi meɗen mali
humani
yimbe cellal ana daabe yimbe ngattana hakkille di sifaaji wulaare taldi yorde daane utande fofande suka kanyum e majjude hakkille
neddo fu taykitige dido sifaaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoror fu do badi dum
nyaw menejit ana daboro ko yaawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum waradu idum waylitoro bangal doyru kanyum e illaari
neddo fu jaawande yottare suudu doktoror o do nyaw an laato dum sababu moddo pikkiri mundu ana wodi ko waawi sakkaade o do nyaw menejit ana warredu mere
duyo bataki iurando en studio tamani e do gollidal minister humanine cellal
hono kabaru bingi luden kako worri le mali do woni faccinaro le yotre meden gouvernance citoyenneté mo hebani kalifa gouta ket no fostango alcc citatif en ki rejam
koro bingu leddi anka ko lobbo hodo won do hem hakkilaji malinkobe kedo den yoga e mabbe laamu sigasu bafulabe bamako do landongol
tu habitat la cité
mi leddi lobbo ana antitre neddo wado golleji sabe alla do inde leddi ta kewte jubidi neddo wa nata leddi lobbo taw yota taxi mudun e impoji mudun cegal mudun kasi mi leddi lobbo ana wa nata neddo mo wujeta jawdi leddi ko jammata ko bibbe leddi ni minge on waami halde mi leddi lobbo ga ana tidi do yi ele nyol man handen
malheureusement on ne voit pas ça aujourd'hui
kina tawreda talki yogaji so ladda bido leji no holtiri wiide kanko Gabriel Camara yu dunke andando sariyaji bingu leji an kaku won dati di wajin binta neddo yarde di hana jabbade dum no holtiri wiide
soni hala sariyaji halama dine heewi sanne sako sariyaji di bibbe leji hani badde di e go mudun won yobugon impo didbel mudun batude hala hungo ko lam on ko wi neddo wawa lata bido leji fe taw jokkata sariyaji hala de leji munni feso bido leji ana jogi hajjeji di hani hokkede kayno han bodde sariyaji di leddi wi
ga bingel leddi lobbo e hore o dimo teddino hore mudum e teddino wobbe non holitiri wiide fuseni job yo horejo le fedde ne be noddirta association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali le wi mako watu betikeno le leddi amendino hebudeno bibbe leddi lobbube fandino
Je pense que la crise que le Mali
mbe milo handen torrabo Mali wonde mudo nyolman hande o yu laf hebde bibbe leedi hasungunbe bibbe leedi Mali ko heefu yo yibe majjibe tan won non sabe ko heemebe anna hakkeji mu en pe anna ko be haani wadde feesa ji hande le genni bamugo a tawan do laabi mawdi sariyaaji de fe goti battaakin homo fu ana dogidirano weldum tan teddugo fu wala
population ne respecte pas forcément cela
tawine laataade bingge leedi lobbo yo hunde hasindinaane sanne de wattu mo leedi amendi wonde mudum le nyaloma hande o fuseni job holisi wiide kanan kobbe kanyen hore won darne monde ne hani jogade lihim bangal martin gol jamande kumpa edo ko du woni
la population est en
yimbe won belle kuboy pamaro koy bedu bakam ana hen sabi de nokuje suga be jogal ana hewton sanne ben hani famintinede du hajjeji mabbe kan e golleji be hani wadde du inde leedni mege ben andi so homo fu fami dum torra ko he mudum hun totel nyol man hande to so batte saraji leedni kayno wawa yamude lam kobe hokka hajjeji mudum
leur besoin spécifique soit pris en charge
wajibi jonka jamande waytan wordi nokule de so min jibbe goleji le leedi amendi yara yeso no booyirta non holitiri wiide kanko docteur Gabriel Camara yo dunki andando sariyaji o wi wattu wari jonkano dati biroji malinkobe e le fina tawa mudum nange
minge mide mila du fu ana hebe li maral neddo sugabe fu handen ana hani janginede hakkeji kubido leedi handi
yarugol yeso kulle le adnaru allandu hana latade sababu neddo yeggita ko wonno naduto uwi non holitiri wiide honjotobe fa heewi kanko docteur Camara oka omo yidi imma daraji modi wade fasukabe jokolbe le nyaloma hande o heba birede edo ko hodo woni bingu leddi an ka ko lombo